Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora ariko no kutugeraho mukoresheje urubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Mukanyaro ni cya kiganiro cyerekeye ubuzima, ikiganiro muri isanga. Ikaze mwese dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbahe ikaze nshuti mwese mukomeje gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro cyerekeye ubuzima muri isanga turavuga ku ndwara zandura binyuze mu ruhu, harimo nk'indwara y'amavunja n'izindi tuza kuvugaho ku by'uburambuye mu mwanya. Turaza kureba rero akamaro k'isuku n'akamaro ko kwambara inkweto mu kwirinda izo ndwara. Mugume hafi ya radio yanyu kuko tuza kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mugasobanuza cyangwa se mugatanga ibitekerezo. Muduhe nomero zanyu za telefone tuze kubahamagara. Mushobora no kuza kutubipa kuri nomero yacu ya WhatsApp na kubanza kamenyetso ko guteranya 202-441-931. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Bwana Jean Bosco Mbonigaba, ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Bwana Jean Bosco, ndabashimiye cyane kuba mwongeye guha umwanya radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
Murahoje ne. Murakoze cyane namwe kuba mwongeye guha akanya iki kiganiro kigamije kugira ngo kibungabunge ubuzima bw'abaturarwanda n'abandi bose bacyumva. Murakoze.
Yee, ikaze rwose. Ubuheruka mwatuganiriye kuri gahunda nshya y'igihugu yo kurandura indwara zandurira mu ruhu binyuze nko mu isuku rike. Kurandura rero nk'indwara ya bilharziose mu Rwanda hamwe n'indwara z'inzoka zo mu nda. Hari abadusabye kongera kuganira kuri izo ndwara, kandi nibyo koko ngo aryo hasubiwemo cyangwa se nabwo abantu barushaho gusobanukirwa. None mu gutangira mwatubwira iyo gahunda nshya yo kurandura izo ndwara z'inzoka aho yaba igeze, ubihagaze ite mu Rwanda?
Murakoze cyane. Iyo gahunda nshya cyane cyane igamije kugira ngo umuturage abashe kugira uruhare muri iyo gahunda, kandi kuko niwe ufatwa n'izo ndwara. Ubwo rero iyo gahunda izajya ikorwa ku mudugudu no mu bigo by'amashuri. Izaba igamije cyane cyane kwigisha abari gutanga ibindi gusa, kuko twasanga tubitanga muri rusange ku bana, ariko kuri iyi nshuro dushaka kugira ngo mugiye ku mudugudu n'abantu bakuru bazajya bagenerwa ibinini by'inzoka, ariko bajye banaganira uruhare rwabo kugira ngo icyo kibazo cy'inzoka cyangwa se cy'indwara zandura binyuze ku mwana kibashe gucika. Ibyo rero bikubiyemo ko ubwo buryo iyo gahunda izabigizwa ku mudugudu, ku buryo mu rwego rw'umudugudu bazajya bahurira hamwe bagafata iyo kinini bakanaganira ku ngamba bo ubwabo bashobora mu mudugudu wabo gushyira mu bikorwa kugira ngo zihashye izo ndwara ziterwa n'isuku nkeya. Niyo mashuri ikazagenda gutyo, aho umwarimu arya ikinini abarimu abana yigisha, ariko akanabigisha akanaha ubutumwa bw'ingenzi bw'uburyo bakwirinda, noneho bakareba haya ku ishuri ese ubwo buryo bwo kwirinda baba bufite n'abatabufite n'icyo bakora kugira ngo buhage kugira umwana ajye ku ishuri akure ubumenyi ariko anakureho ubuzima bwiza ntiye kwandura indwara.
Icyo keneye ni
gahunda mu by'ukuri twabwira abo hageze tuyitegura tuyishyira no mu bikorwa nuko ibigo bishinzwe kuyiganiraho no kuyiyemeza byangije kuyemeza gisigaye nuko hajyaho kuganira n'uturere uburyo bazashyira mu bikorwa ibyo birateganyijwe mu kwezi kwa 11 kugira ngo guhera mwaka utangira bazatangire kuyishyira mu bikorwa mu rwego rw'umudugudu no mu bigo by'amashuri.
Mwarimu uvuze ikijyanye n'imiti ikinini baha abantu nuko bakingira cyangwa nukugiha abarwaye bafite nk'indwara z'inzoka cyangwa n'izindi.
Murakoze, iki kinini ntabwo gikingira, ntabwo ari umuti ufata wenda ngo wikingire, ahubwo iki kinini iyo kimaze abarwaye kirabavura kuko iyo ku kigero runaka abantu benshi banduye uburyo bwiza ni ukuvura abantu bose muri rusange. Ni ukuvuga ngo waba utarwaye ntacyo kigutwara, noneho iyo urwaye kiragukiza kugira ngo udakomeza kwanduza abandi indwara.
Aba ni abafite inzoka zo mu nda?
Yego.
Hanyuma nari ngarutse ku ndwara zizandurira ku isuku nke cyangwa se zituruka ku mwanda nk'amavunja, hari zo mwita bilharziose, hari imidido mwatubwiye y'ahantu haba amakoro, hari podokoniyoze, hakaba ankylostomiyaze. Izi ndwara zose zihurira kuki?
Murakoze cyane. Uyu munsi kuko insanganyamatsiko yari igambiriye cyane cyane kugira ngo tuvuge ku ndwara zandurira mu ruhu cyane cyane bitewe no kutambara inkweto cyangwa se bitewe no guhinga cyangwa kugenda n'ibirenge umuntu atambaye inkweto. Izo ndwara rero mu by'ukuri zandura mu buryo butandukanye. Urugero nk'iya bereziyozi nk'uko twese twiganaho ubushize yandura binyuze mu bishanga cyangwa se mu mazi adatemba yanduye abantu bashobora gukandagiramo wenda baroba cyangwa se bahingamo. Naho iyo indwara yindi y'ibidido ariyo bita podokoniyoze mu rurimi rw'Igifaransa, iyo yandura bitewe n'uko abantu bagenda ku butaka batambaye inkweto, noneho bwa butaka ahangaha wenda icyo nakongeraho gato ntabwo indwara ya podokoniyoze cyangwa se y'imidido ku by'ibirenge cyangwa se hamwe bita ibitimbo ntabwo yandurira gusa mu makoro, n'ahantu hose mu gihugu twabonye ko n'ibyo ya buri karere harimo abantu banduye iyo ndwara bayifite. Nubwo bwose ingano iyo ndwara muri buri karere itandukanye, ariko muri buri karere kose k'igihugu abantu barwaye iyo ndwara. Indwara iterwa no kugenda ku butaka igihe kirekire umuntu atambaye inkweto. Akenshi nuko mu bihugu bimwe bamwe bavuga ko biboneka mu ahantu hari ubutaka bw'amakoro cyangwa se bw'ibirunga, ariko mu by'ukuri twabonye ko mu Rwanda ubutaka bwaho ahantu hose mu buri karere haragaragara abantu barwaye iyo ndwara, bivuga ko ahantu hose umuntu arashobora kuyirwara. Umuti ni uwuhe? Ni ukwambara inkweto kandi zifunze, atari izi ngizi twita zidafunze dabadabuje cyangwa n'izindi, ahubwo zifunze kugira ngo zibarinde ko umukungugu wajya ku ruhu, bityo ngo ugende wangize imiyoboro y'amatembabuzi aba hariya mu birenge.
None se biterwa n'uko umukungugu uba wanduye cyangwa n'uko umubiri w'umuntu uba ufite sinzi ukuntu nabyita uba ushobora kuba wakwandura ugereranyije n'undi, kuko umwe aba yambaye inkweto undi atazambaye ariko akabigira uwandura n'udutandura.
Nibyo koko. Icyo nemera kizwi ni uko umukungugu cyangwa se itaka riba ririmo utwo tuntu dutoya tutagaragara two mu butaka ntabwo ari inzoka cyangwa ikindi kintu, ahubwo ni utuntu tugize ubutaka ubwatwo. Noneho ubwo butaka nibwo bwinjira mu ruhu, noneho byahuza na wa muntu, noneho iyo afite imiterere karemano cyangwa se imirimerwe ye ishobora gutuma bwa butaka abugiraho ikibazo bita mutera ya midido. Ariko umuntu afite imirimerwe myiza idatinya cyangwa se itapfa guhangarwa n'ubwo n'ibyo biba mu butaka, ntacyo aba rwose niyo byamujyaho. Ariko ahangaha umuntu atazi niba imirimerwe ye ishobora guhangana n'ubwo butaka, niho bishobora abantu bose kwambara inkweto kugira ngo batavaho bagira indwara y'imidido.
Hari kwambara inkweto zifunze nk'uko mubivuze, hari no kwambara inkweto zisanzwe umukungugu ukajya ku muntu, muravuga ko umuntu ashobora kuba yarwara icyo gihe, ariko tufasha nk'indwara y'imyate urabona kuri ibirenge bisatagurika munsi indwara y'imyate nayo umuntu yayibara muri izo ngizo zisuku nke yambaye inkweto zifunze se byamukiza mwatubwira aho iki kuri ibyo ngibyo
ndetse rwose mu kutambara inkweto burya hagiteye indwara nyinshi kandi kuzambara mu by'ukuri ntabwo ari ibyo kuvuga ngo turasimutse gutyafe turagaragara neza ahubwo ni no kwinda mu rwego rw'ubuzima imyate ayo mavunja twavugaga byose ni ibintu bituruka ku isuku nkeya umuntu akarabye neza akambara inkweto rwose ayo mavunja iyo midido izo mirariziyoni zandurira mu bishanga izo ankilostomiyaze ntabwo zishobora kugera ku muntu mu gihe yambaye inkweto niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu kugira ngo bambare inkweto kandi zifunze igihe kenshi bishoboka baba bagiye guhinga barebe inkweto zabugenewe zigenewe guhinga bazambaye kugira ngo birinde
mbere y'uko nakira abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara kankubaze nko kuri ako kabazo k'abahinzi aha ntibizagorana kwambara inkweto cyane cyane ku bantu bakora umurimo w'ubuhinzi
murakoze cyane ku kibazo kiza mu by'ukuri tuzirikana ko abahinzi nibyo bakora umurimo mwiza ariko umurimo mwiza bakora dushobora kumva ko bagwanya kugira ngo bambare inkweto ariko ntabwo ariko njye mbibona kuko icy'ingenzi ni ubuzima ni ukuvuga ngo rero wa muhinzi icyo azareba azitaho bwa buzima arimo gushaka ibyo kurya agomba kubanza kuburinda ni kwa kwambara inkweto izo nkweto rero ntabwo zigoranye kuboneka ziraboneka ku masoko bote cyangwa se n'izindi zizamuka zikarengera nko ku mavi ku buryo ashobora kuba yazigura ahubwo ushobora kumbaza uti ese igiciro aho ngaho umuturage atapfa kugishobora buri muturage wese
nabyo bote umuturage atari umwagoronome ese aho bose bazabishobora
murakoze rwose ni ukuri icyo tuzirikana cyo ni uko ubuzima kuko ari bwo duha agaciro kandi bukaba buhenze kuri buri muntu kuri buri munyarwanda buri wese mu byo akora aba ashaka kugira ngo arengere ubuzima niyo mpamvu muri ka kazi ko guhinga afite ashobora kuzigama amafaranga make ndakeka ubungubu bote ishobora kuba ari hagati y'ibihumbi 2500 akaba yaguramo iyo bote kugira ngo ayo ni amanyarwanda arayivuze mu 2500 by'amanyarwanda kugira ngo ibashe kumurinda kuko bwa buzima nataburinda arimo guhingira no guhinga kugira ngo atunge ubuzima bwa buzima nataburinda buzana n'uburwayi bugende bwangirika usanga ibyo yahinze cyangwa ibyo yakoreye mu myaka myinshi ntacyo bimariye ibyo kuko umunyarwanda wese akunda ubuzima cyangwa buri muntu wese akunda ubuzima aharanira mu byo akora kubanza kuburinda mbere na mbere kugira ngo ibyo yakoreye bitaba impfabusa bitamufashije mu buzima bwe
aha birasaba ko mukomeza kugenda mushyira imbaraga mu gusobanurira abantu akamaro nyine ko kwambara inkweto no kugira isuku kubera ko urumva ayo mafaranga ibyo 45,000 by'amanyarwanda kugira ngo umugabo yabone
ibihumbi bine
hagati ya 45,000 nayingize ngo uravuga 45,000 nyingi kuvuga umugabo yabona umugore akayabona umwana mu rugo ushatse kwiharika cyangwa se gukora akarima k'imboga kayabona nicyo kibazo nashaka kukubaza
ikindi gato ejo ni ikindi gishishikaje ni uko wenda umuntu ashobora kwibaza se mu gihe niba aribwo bwa mbere amenye nk'ubu butumwa bw'uko burya kutambara inkweto bifite icyo byamwangizaho akora iki niba adafite ayo mafaranga akakanya kugira ngo abashije kujya mu murima cyangwa ejo bundi acyo gishishikariza abantu mu gihe wenda bakirimo bashaka kugira ngo babashe kubona ibikwiriye kugira ngo bagire ubuzima bwabo harimo n'izo nkweto ni uko ntibyatuma batajya guhinga bakavuga ati wenda ubwo numvise ko ubutaka butera ibibazo se ngiye guhinga
noneho bakicwa n'inzara
ibyo ntabwo dushishikariza abatwumva muri aka kanya icyo dushishikariza abantu ni uko noneho niba barimo kifashisha kugira ngo bagire bya bikoresho bibarinda nk'izo bote icy'ingenzi noneho mu gihe babashije kujya guhinga mu gihe bataragize izo bote nibataha cyangwa se bacyongeza guhinga nibakarabe neza ibirenge n'isabune ku buryo wa mukungugu ryataka ryagiye ku birenge ribavaho icyo gihe bazabahaye amahirwe umubiri wo kugira ngo rero ukomeza kwinjirwamo na bwa butare buba mu butaka ngo bugende bubangize ikindi niba wenda mu myakoze urugendo tuvuge wenda ntabwo yabashije kugura izo nkweto ngo azambare gusa nyine umva akaba arimo gutanga kuzigura nashaka ko kuburyo noneho niba niba rugenderwe akaraba ibirenge kandi akabikaraba neza mu buryo bukwiriye, n'ikindi akabisiga n'amavuta kugira ngo uruhu rusigare rumeze neza ku buryo rutapfa kwinjirwamo n'ibindi uko bibonetse kose. Kuko akenshi buriya myaka mubona ko akunze gufata n'ibindi by'ibitaka by'ivumbi bigakomeza kwangiza umubiri, impamvu umuntu afite agahu keza katariho imyate burya arimo no kwirinda nanone kugira ngo hatagira ibitaka cyangwa se ibindi bikomeza kumwinjira mu ruhu rwe.
Reka twibutse abatwumva ko ari Radio rya Amerika ivugira i Washington DC mu kintu no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho turimo kuganira ku ndwara zandura binyuze mu ruhu bitewe ahanini n'isuku nke n'akamaro rero ko kwambara inkweto mu kurwanya izo ndwara. Reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Fabrice. Wiriwe Fabrice? Yego, urahaganaye?
Makuru yanjye
ni meza, uri hehe?
Ndi hano mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga.
Yego, ufite se inyunganizi? Ufite ikibazo?
Yavuga nasetse napfuye rwose.
Mvite se wishwe n'iki?
Ukuri buriya muganga hari ikintu avuze. Buriya bintera kwibaza byinshi.
Ni igiki?
Buriya murabona hari ahantu hari bamubajije ngo yasabahinzi umuhinzi ashaka kwambara bote agahinga gute?
Oya guhinga yahinga zambaye, ahubwo nge nibaza ku buryo bose abahinzi bose bazazibona niba bishoboka.
Yabona ubushobozi bwo kuzigura. Mu by'ukuri umuturage umunsi wa none mu Rwanda kugira ngo arye ibintu biba bimugoye. Uzafata umuturage yahingiye amafaranga ₺700 yayapagashirije ntayazajye kuyagura bote, kandi nyamara no mu rugo iwe ntacyo kurya afite. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, abanyarwanda ntabwo tumenyereye guhingisha bote kereka bo ngo bagoronome nabo bakire. Uzaba uhinga mu gishanga hari harimo icyondo, wambaye bote uzajabururamo ikirenge gute na cya cyondo n'amazi. Umuhinzi kugira ngo ahinge kandi abone umubyizi ni uko aba yahinze akagaragaza umubyizi nta kimutangira. Bote ziraremera rwose aho rwose ntabwo abaturage twabyumva kimwe, ngende n'umuhinzi deja hari.
Urabona rero bote zitashobokana n'igishanga.
Ikintu kigoranye cyane aho hantu nta hantu nicyo kintu cyo kintu kiza kugoranamo. Ikindi nongera gushimaho ni inyunganizi. Ndashima cyane pe hari ikintu bari gukora muri iki gihe mu Rwanda mu gihugu hose, ikintu cyo kurwanya amavunja pe. Barabirwanya kandi turabishima, ariko ntabwo baragera ku ntera ishimishije nk'uko bari kubivuga, haracyari urugendo rurerure.
Urabona wowe hakorwa iki? Ni hehe hashyirwa ingufu cyangwa se niki wumva cyakoreshwa kugira ngo nayo mavunja acike burundu?
Ni ukuvuga ngo umuturage umunsi wa none hari umuturage utabasha gukora isuku, ni ukuvuga ngo hari umuturage kugira ngo umuturage yirinde amavunja ni uko mu rugo haba hari sima, kandi abaturage benshi nta sima bafite mu ngo. No gukurungira twabonye ko babikora, ariko ntabwo biragera mu rugo zose, kandi harimo n'abaturage badafite ubushobozi bategereza ko leta ibaho umuganda kubavuze kubyara ibindi byo kugira ngo babafashe baterwe inkunga. Uyu munsi wa none umutage niba yananiwe kubaka umusarani ategereza ko leta iza kumwakira umusarani, murumva ya mavunja azayarwanya gute atabashije kubaka rusukura inzu ngo ashyiremo sima? Icyo ni ikibazo. Icyo bikoze harimo abantu bagira amasuku bakaraba koko twabyemera turanabishima, ariko mu by'ukuri cyarimo urugendo nibakomeze bigishe. Ariko ku bijyanye no kuvuga ngo umutage yagiye yirirwa yambaye bote kugira ngo agiye guhinga ntabwo byakunda. Bote ziragura amafaranga make ₺300,000 niho zigeze, nta ya bitanu ni imwe ya orijinali.
Murakoze Fabrice, wibaca integerera ikabagerageza.
Hari umutaje abasha kubona mituweli akabona ibyo ₺300,000 kandi abona yabuze n'icyarya. Icyo twose ntibabashe gukeka niba ari icyo bazakora kugira ngo amasoko ibyo bya bote bagabanye ibiciro wenda buri mutaje abashe kugira, ariko nabwo birasaba kwigisha abaturage kugira ngo babashe kuzambara kubona n'umutaje udashoboye kuzambara.
Reka ngushimire rwose kuri ibyo bibazo byiza n'inyunganizi.
Ntabwo natwara umwanya ngo n'abandi reka mbahe umwanya bavuge nabo, nzi ko kandi harimo ubu
ibyo byo kimwe. Murakoze. Yego, urakoze cyane Fabrice. Mbere yuko nakira undi muvandimwe ku murongo, reka mbanze mpumwanya muri makeya rwose. Jean Bosco, uvuge kuri izi mpungenge za Fabrice zijyanye n'ikibazo cy'ubukene n'uburyo bwo gukoresha bote mu bahinzi.
Fabrice ndamushimiye cyane ku kibazo abajije kandi koko impungenge afite birumvikana ko umuntu wenda ubana n'abo bantu yazigira buri wese yazigira ariko tuzirikane ko ubutumwa bwumvwa n'abantu benshi ubutumwa bwumvwa n'abafite ubushobozi n'abandi batavuga ngo ntafite ubushobozi babandi bahengera amafaranga bityo rero ubutumwa kuba bwumvwa n'abantu benshi hari abafite n'ubushobozi bwo kuba bahita bashyira mu bikorwa inama tuba tubagira kugira ngo barinde ubuzima bwabo noneho abandi badafite bwa bushobozi nk'uko nawe yabivuze hari imbaraga zigenda zishyirwaho buhoro buhoro kandi burya umunyarwanda ntabwo yishimira guhora hahandi hasi muri bwa bushobozi buke aba yifuza buri gihe nawe mu gihe yateye imbere akabasha noneho kubona amafaranga yo kwigura iyo bote azagura nta kabuza niyo mpamvu tutavuze ngo noneho mu gihe atari yayigura yaba ari gukora iki agatanga koza neza ibirenge bye mu gihe avuye guhingira aya mafaranga cyangwa mu gihe avuye kuri rwa rugendo rwe byaba ari imwe mu buryo bwiza bwo kugira ngo yirinde izi ndwara turimo tuganiraho amavunja ibitido n'izindi twakomeje kuvugaho ahandi yaje kuvuga ngo guhingana bote mu bishanga biragoye nibwira ko bishoboka birashoboka kuko hari ntabwo ari izi bote zisanzwe ziriya zigurwa ku isoko zishobora gukoreshwa hari izindi zabugenewe zishobora gukoreshwa mu bishanga ku buryo zishobora kurenga ku mavi kandi zikaba ziri mu buryo bwahingana kandi zitaremereye cyane aha icy'ingenzi iyo umuntu amaze kumenya ubutumwa ni ugushaka igisubizo noneho iki cyakorwa ku buryo rwose numva nta mpungenge zakwiye kuba zirimo kandi izi bote zisanzwe zo utari guhinga mu gishanga wazihingana rwose kandi zarinda umuntu iki cya nyuma cy'impungenge yari afite na ntabwo ari impungenge ni igitekerezo kiza yavuze narakoze kuba muri kurwanya amavunja ati hari aho bimaze kugera ariko haracyari n'urundi rugendo ni uko ubukangurambaga gukurikirana ubuzima bwacu bw'abanyarwanda muri rusange ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe cy'iminsi ibiri cy'iminsi itatu ni ikintu gisaba guhozaho kugera aho twifuza kugera niyo mpamvu nk'uko yabivuze koko kwigisha ni ipfundo nk'umuntu wumvise ubu butumwa hari kare wigeze kumbaza ati noneho reka nzareke kujya ahantu hataha kuko yari yavugaga ati ntayo biraziyoze kuko ni mu mazi adatemba impungenge mubwira ko oya ntabwo ari kubabura kujya kuko hariya haba amazi ashyuha ntabwo amazi ashyuha yatuma ahororokera iyo ndwara mu by'ukuri kwigisha mu kwigisha kandi abantu benshi bumva ubutumwa kandi bagakomeza kubushyira mu bikorwa kugira ngo bakomeze kwirinda kandi tumara impungenge ko rwose nahumure tuzakomeza gufatanya kwigisha kugira ngo buri wese abe n'imboni mugenzi we nawe ahari yigishe abandi batumbishe ubutumwa kugira ngo nabo babashe guhinduka ibigirire
yego twakire na Pacifique wiriwe
aro neza
ye wiri burahagana hehe
ndaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
ye mumeze neza
tumeze neza kabisa turi turashima
yego akabazo cyangwa se intererano
yaje magende ke tujyanye n'indwara y'amapfundi amapfundi rero kese kufunze kuyabona nko mu ntara za ruguru hasanzwe hakanye kuko nk'aha mu gisagara aho abantu ntibayagwaye kuko hasanzwe hanashushe
cyangwa nuko bambara inkweto
aravuga yuko ugiye kuraba usanga abantu bo mu misozi batunzwe n'uburimyi ati usanga rero n'ibyo birato bambara bose ntibobyironka kandi kurimana ibirato umenga byogoha umuntu rero akaca yibaza ati none nimba by'ukuri indwara y'amavunja ko benshi bavuga ngo iteka na turiya tubara gatatu twose nta kuntu hoba hari nkaca mbaza ati none nta kuntu hoba hoboneka umuti wacyo ku buryo umuntu niba ahejeje kurima cyangwa akuye ibirato ahejeje koga cyangwa yari kugenda n'amaguru akisiga ku buryo utwo tubara gatatu twashobora kumenyekera kugira ngo atware amavunja ko tubona hariho n'abayarwara ugasanga barayarwaye kandi boga mu koko usanga utwo tubara gatatu babanyekera tukabageza usanga rero amaguru yabo ni nkana cyane kandi wasanga boka kandi bitunganya neza ikindi nacyo mbaza ati none ubundi nisanze mbona kuri ukungena umuntu yokwirinda menga byogorana nubwo umuntu yokoga gute ari nk'ahantu hari imbaraga atabyogorana icyiza ni uko mbona menga borondera uwo muti nimba uhari naho indi bodufite uburiri mbene twogenda kugira twumve kuko kenshi ugiye kuraba nko mu gihugu hagati abatwaye amabunda ni benshi cyane usanga rero bibagora nubwo boyakura usanga rero bibagora ingene yagwanya bo bisigurira abanyagihugu kugira bumve uburyo boshobora kuyagwanya n'ingene byogenda cyanke hari umuti bakabasigurira aho bokana kugira bawushake.
Urakoze Pacifique. Pacifique urakoze rwose. Bosco Pacifique ati haba hari umuti wakwica imbaragasa cyangwa se eske haba hari n'agasabune umuntu yakaraba kugira ngo izo mbaragasa zibe zapfa ntarwara amavunja.
Arakoze Pacifique, muvandimwe Pacifique cyiza. Mu by'ukuri nk'uko yaje kwivuga nyinshi umuntu ashobora gukoresha wenda amavunja cyangwa se n'amavunja agapfa cyangwa se n'utwo dukoko tugapfa, ariko urya uburyo bwo kwinya nk'uko turi no kubishishikariza abantu ni kugira isuku. Isuku rero niyo haturuka ziriya mbaragasa. Si mukungu si isuku nkeya ishobora kuba iri mu rugo wenda kubera ivumbi n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuba biri hari mu rugo. Bivuga ngo rero urugo rwacu turugirire isuku ihagije, kuko yavuze ko kwaboga ariko bagakora amavunja. Bivuze ngo ayo mavunja aterwa n'icyambaragasa ziba ziri hari mu rugo. Iyo dukoze isuku mu rugo rero mu buryo bukwiriye, niba hadakurungiye gukurungiye no kuntu ushobora gutera dukuburyo itagira ya vumbi cyangwa se itabasha kwinjirwa mu buryo bwa aribwo bwose, ku buryo ikurungiye neza igakorega isuku mu buryo bukwiye neza, ibintu turaramo iyo bwa ari busanzwe bushiritse bw'ibirago cyangwa se uko bumeze kose tukavugira isuku amaraso ntabwo ntaherize kuturuma. Niyo mpamvu umuti wa mbere ni ya suku dukeneye kujya hari amurugo, kuko n'ubundi uvuze ngo hari umuti ngo mugiye kuwugura ushobora gusanga babakene wenda babandi baba mu misozi badafite ubushobozi bwo kugura inkweto batabasha kubona ubushobozi bwo kuwugura, ariko iyo bihinze nicyo gisubizo nyakuri kakirambye. Gukaraba gusa n'isabune, isabune iyo iracitse ugereranyije n'imiti wenda ishobora kuba igisubizo nyakuri isuku yo mu rugo byafasha cyane rwose.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twongere ku murongo wa telefone, noneho twakire Bruce Pascal. Uranyumva? Ye, wiriwe urahagana hehe?
Ndikijyari mu Rwanda, Remera.
Yego. Takabazo cyangwa n'intwererano? Turatwunganira.
Ndashimira Ijwi ry'Amerika kuba wadutumirije abayobozi cyambere. Kugira ngo wasobanure ibintu bigenda bigaragara wese bitagenda neza cyangwa se bigenda neza mu bijyanye n'isukura. Rero hari ikintu cyatuvugaho wese mu Rwanda, twabizi wese abantu benshi bazi ko hari isuku cyane, ndetse no kuvuga ngo yambaga bikandikwa cyane ko haba isuku, ariko hari akantu njya mbona nk'abakirina muri Kigali hari abakirina basa kuri mihanda bagasukura mu masaka, ariko kuri icyo kibazo cyose bavuga ati amavunja ashobora gushaka nk'umukirima gusukura mu muhanda uragenda ukabona ntabwo ushobora kuba gishinzwe yambaye twa dukweto kimwe tugaragaza wese amandoni kiriya gikweto kuba ashobora gukura ubukungu ukajya ku marenge, kandi ayo aba ari amasosiyete abishinzwe kuba afata abo bakozi akaba bakoresha muri iyo mihanda cyangwa se mu masitade runaka, ariko abundi bo bakagombye guheraho nta makampani baba bakoresha kugira ngo nabo birinde ayo mavuzo cyangwa se n'ibindi by'indwara n'ibindi bigenda bifata indwara zifata umubiri. Ni mushobora kuba nawe mwakirinda, kandi ayo makampani yaba afite ubushobozi bwo kuba yabagaragaje ko bakaba bambara kugira ngo ikora ayo masuku. Yakabiri nk'ukaho nsanze izo bote ari kuvuga izo bote mu by'ukuri turabona inzira hehe cyane, inzira hehe wese hari abantu bavuga ngo ni orijinari ni amapirate, ariko nko ijyanye n'amasuku wese usanga ariko bagira mu ntara basanga birahenze cyane boshyira barambara cyane zawe bazikuramo nijyanye n'icyayi icyayi niho nabonye abaturage babo bakunda kwambara bote abantu babiri icyayi nibo bambara bote ariko nko ku bijyanye no ku murima kuba umuturage aragenda yambare bote ajye mu murima ahinge icyo kintu cyaba kizwara gisanga n'uzifite agenda mu murima azamba yagiramo agiye guhinga akazambura ahubwo yajya bitaha zaba batakongera akazambara atabaje kuzambara n'ubundi bakomeza guhinga azambaye bigasanga n'ikibazo bagomba kuzaho bakagira bigisha abaturage uburyo bashobora kujya mu murima bambaye bote bagakomeza bagahinga bagataha bazambaye nta kibazo.
Ubwo urumva ko bazikoresha mu buryo butari bwo, bazikoresha nabi aho kugira ngo bazikoreshe mu kwirinda, bazikoresha ni nko mu kurimba mbese gushimiye cyane Bruce kuri izi nyunganizi ibitekerezo utanze, urakoze cyane. Bosco, Bruce telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza ariko yagarutse cyane kuri ibyo by'amasosiyete asukura nko mu mujyi ariko bakaba badafite ibyangombwa, aravuga ko gukora ntaga umuntu yambaye akavuga inkweto bambaye ziba zidafunze nuko bavuga na bote mu ntara.
Murakoze cyane, murakoze Pascal. Mu by'ukuri aba bakora isuku ahantu hatandukanye mu bigo cyangwa se no ku muhanda baba bafite abakoresha, abafite amasezerano n'ayo makampani akoresha abo bantu bakora isuku. Niba ari ibitaro bifitanye amasezerano na kampani kandi ibitaro byavuze bati mu abantu uzakoresha bagombye kuzaba bafite ibibarinda kwandura hano mu bitaro, kubera wenda hashobora kuba hari ibintu byinshi byaheraho byanduza abantu bakoramo isuku. Mu muhanda nabwo nk'abo bakuramo baba bafite amasezerano y'ubuyobozi bushinzwe uwo muhanda, uburyo bazajya bakora umuhanda, bakababwira ko bakeneye ko buri mukozi wese yahabwa ibinibi kugira ngo abashe gukora neza ku kazi muri uwo muhanda nawe yirinze. Aha ikibaye gikeneye gukurikiza noneho ni ukureba muri ya babandi bashinzwe kureba iyubahirizwa ry'ayo masezerano, babandi bagiranye amasezerano n'ayo makampani akoresha abatrina bakagenzura ese ibyo twumvikanye biriyubahirizwa. Icyo gihe rero bisaba ko habaho igenzura rikozwe n'abo bantu bahaye akazi abo bantu, hanyuma basanga batabyubahiriza bashobora kugira ibyo bumvikanaho bakikosora cyangwa se bagasesa amasezerano. Niyo mpamvu ahangaha dushishikariza inzego zose bireba kugira ngo bashishikarize ikintu cyo kurinda umuturage umunyarwanda, niba bamukoresha bamuhe ibikenewe byose kugira ngo abashe kwirinda izi ndwara zose turimo tuvugaho n'izindi zitabashe kuvugaho, dore ko ari nyinshi. Igituntu nacyo cyandura bitewe n'isuku nkeya cyangwa se n'ibihaha bishobora kwangirika bitewe n'iryo vumbi birirwamo. Bishobora rero bigo kugira ngo bibashe kugirana cya kugenzura ko umukozi cyangwa se uwo bakoresha wese arinze kandi akakuramo ingaruka zamugiraho ingaruka ku buzima bwe. Ndumva icyo namusubiza rero ari uko abo bantu bakoresha abo bantu baba bakwiye kugenzura neza, kandi tubashishikariza mu biganiro nk'ibi cyangwa se n'inama dukorana kugira ngo bakomeze kugenzura n'umukozi ubungwabungwa mu buryo bukwiriye. Ikindi yaje kuvugaho yaje kuvuga ku mikoreshereze ya bote n'isuku zayo mu cyaro. Nibyo koko iyo bote zidakoreye isuku ziranuka pe, ku buryo umuntu ashobora kunyura yambaye bote kwa kuruhande ariko ngatashikiza abantu isuku isuku ya no mu njimu nyambaye mu myenda se no muri za bote kuri munaze kwa kwa isuku mu gihe gikwiriye kujya ukwiriye cyo cyabote rwose kandi guhingana nazo yavuze ko bishobora kugorana ntabwo kugorana kuko abenshi bazikoresha bahira ubwatsi bazikoresha bahinga kandi rwose ntiyakunda ugana uko twabonye ko bikunda ari ikintu tugira inama abantu tuzi ko kidashoboka kirashoboka cyo bamwe babikoresha nkuko bavandimwe muhangaje kubivuga n'abagoronome bakunze kuzikoresha cyangwa abandi bakiri turashaka ko muri kwakwigisha ibitaherwa bidaharirwa bakiri cyangwa se abitwa bakiri nkuko yabivugaga mugenzi wacu w'imuhanga ahubwo twese tubone ko ari ikintu kiri kudufasha kurinda ubuzima bwacu dushaka kubungabunga duhinga bityo rero buri wese azashaka uburyo yabasha kubikora kandi bikunde kuko nk'uko tubizi umuco wo kwambara inkweto cyangwa ntabwo waruzi akaba leta ibidushishikarize buri mwana wese yagiye gusohoka mu rugo abanza kureba ko byumvikana ko ni ikintu tugomba guhindura mu myumvire tukabasha natwe kukigira kugira ngo kibashe kuturinda izo ndwara zo bitewe n'uko tutambaye inkweto
guhindura imyumvire no kumenya gusobanukirwa n'inama abaganga cyangwa se abashinzwe ubuzima batanze nk'izi bote aho kugira ngo uhinge wambaye ibirenge gusa uri n'ibirenge gusa nurangiza ufate bote ushyire noneho wambare nyuma yo guhinga utanakarabye utashye urumva ntaho bihuriye nuko reka twakire ngabo ngiriwe neza urahagana he yego
mumunge amaje ko Burundi ashiri murengera
yego akabazo cyangwa intererano muri makeye
muri makeye akabazo kanje na rifi se nashaka kubaza ku byerekeye izo ndwara imvunja irabona n'imbaraga ta ubundi ndiko ndabiraba kera niho nabona ubu cyane cyane no mu gihugu wacu imvunja zigwiriye cyane ubuti kirenga none zaba ziterwa n'ikahanini gituma ego imbaraga tazwira imbunda kesho tuva hantu hari imbaraga sa imbaraga sa nazo zoba ziterwa n'iki ko gusa kubera namaze kumva ko kwirwanya byoba ko bari kugira umuti wa mbere ko bari kugira isuku kubera haba hariho n'abatena
yego
none nkeneye kumenya rero icyo bagitera izo mbaraga sa muri make akabazo kanje nako murakoze
urakoze cyane ngabo reka twakire na Claude mbere yuko dusubiza ngabo Claude
ego menwiriwe
wiriwe wowe urahagana hehe
ambo ndi kutumbura mu gisagara cha Bujumbura nandi nagira mbaze kwikiterekeranye n'inda ndakunze kubona abantu bese bagwara inda kandi nanje haraho gishika tukabana n'abantu kandi nkababona ku bigisi uko kabisa genda gerayo zishobora kumara umunsi ntoze buri munsi ku mugoroba ntegereza koga sasa ntegereza koga mugabo nkagasanga inda ziriko ziraza zibaza izo nda none ziterwa n'inda byo nagombaze abo batumire batubwire kabisa inda imvo nyamukuru zoba zitera inda ku mubiri w'umuntu rero baba bafashije kabisa
ye urakoze ubwo reka mu kanya barakusubiza urakoze cyane Claude
abato kanje nazo
yego ugira ibihe byiza reka twakire Jean Joseph
amahoro y'ubugeni
ubindiwe neza wowe urahagana he
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ye namwe mumeze neza mu majyepfo
turaho rwose ndabona nta mahoro nta kibazo
imana ishimwe nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo
mfite akabazo nshaka kubaza uwo mutumire ariko mubanze mu mwenda mu kirizi
narakumva
muri kize uko icyo kiganiro giteye ku bijyanye n'iyo ndwara y'amavunja
ntabwo ari amavunja gusa n'izindi zandura binyuze mu isuku nke cyangwa se zinjirira mu ruhu
birumvikana ko nyine wa mugani izo ndwara ziterwa n'isuku nkeya ariko nibazaga kuri icyo kintu kijyanye n'amavunja cyane cyane ko ari byo kivugwa ahenshi mu iki gihugu mu duce tumwe na tumwe ugasanga abantu abo baturage barwaye amavunja aho bavuga ko umuntu yajyaga mu guhinga akoresheje izo bote kandi ugasanga izo mbaragasa zitera amavunja ni imbaragasa irumana cyane rwose ku buryo sinzi ko kuyumva ntabwo byagoruhaniya cyane niyo abuhuze rwose irakurumuka babara none ko yewe ntekereza ko izo mbaragasa zaba zirya abantu baryamye nk'uko kera habagaho n'imbeba zikarya abantu ibirenge baryamye ese nta kuntu bashakisha umuti wagiterwa mu mazu kugira ngo babashe kurinda izo mbaragasa kuko njye mbona zitarya umuntu ku manywa aho murakoze akabazo kandi karasa
Joseph urakoze imbaragasa uvuga ni izirya abantu ninjoro ntabwo ari izinjirira mu birenge
utwo tubaragasa duto duto dutera abantu amavunja
uti karakuruma rwose kakudwinga ukabyumva
ukabyumva ntabwo abyihanganira rwose nk'igihe yaba ari ku manywa aho waba uri hose
nuko yenda utakabona kuko ari gatoya
ariko urumva ko umuntu yasinziriyeho nyine kukumva uretse bukeye nibwo ukumva ukakumva hokera aho kakwinjiye
nuko urakoze cyane rero Joseph reka mpumwanya umutumirwa abasobanurire Bosco Ngabo na Claude na Joseph baragaruka kuri iki kibazo cy'imbaragasa ndetse n'inda baragasa zibaruma cyane ninjoro batitse nta cyakorwa kugira ngo haterwe umuti mu nzu nuko
mubasobanurire abavandimwe bose ikibazo cyabasinya kuko ariko ndabanza kubabwira ko mu by'ukuri izi ni indwara ziterwa n'umwanda noneho yerekaho ariko twe dufite amatungo yacu rimwe na rimwe arara mu nzu turaramo cyangwa se akaba ikiraro cyegereye ya nzu turaramo dushobora kugira isuku byose tukabikora ariko ya nka ya hene yacu iri ari impande yacu ni ukuvuga ngo intandaro yo gukomeza kutwanduza za mbaragasa zishobora kujya kugwaishamo zishobora zajya zanda zose usanga nimbo tutwagira isuku uburiri bwasukuye neza imyenda yacu twayisukuye twakarabye ibirenge kuko usanga n'ubundi tuba cyarwara za ndwara kubera za nyamaswa cyangwa se ya matungo yacu tubana nayo cyangwa mu nzu niyo mpamvu tugomba kureba isuku atari ku muntu gusa cyangwa aho tuba no ku matungo yacu ese nta kibazo gihari ku matungo yacu ku buryo yaba ariyo ntandaro yo kurwara izo ndwara ikindi cya kabiri bakomeje kuvuga ku kintu kijyanye no kuba baterwa umuti hari imiti itandukanye rwose yica ibirenzi n'ibindi byose bireba mu zikoko iyo miti irahari ashobora kuyaboneka rwose kandi ishobora gufasha ariko ikiba cy'ingenzi ese niyitera ejo bundi ntabwo bizagaruka bishobora kugaruka wenda tufate urugero nko kuri malariya dushobora gutera umuti mu nzu ikica imibu ya ariko kuko tugifite yandiri y'imibu hano hanze ibyo by'amabidi bitwashyemo indabo cyangwa se amavaze y'indabo agifite amazi yorora ya mibu gukomeza kugira imibu myinshi mu nzu yacu dutera umuti umunsi ku wundi bivuze ngo turimo gukemura akabazo tugaciye hejuru ntabwo niyo mpamvu icyo nashishikariza abantu ni ugukemura ikibazo tugereye ku mizi ariyo yasuku ikwiriye mu buriri turaramo mu nzu yacu tuzi niba wenda nta sima dufite cyangwa se tutarakuringiye mu buryo bukwiriye kwirinda gutandukana n'ukorana n'amatungo n'ibindi byose bya bidiri n'isuku ntiyatuma tugira izo mbaragasa ibindi bitandukanye
ndumva byumvikana ko hari nibuka niba ari Claude wavugaga rwose ngo arakaraba buri munsi ariko bikanga akabona inda ziraje kandi buri munsi yavuga ati jyewe ndingirira isuku ku mubiri n'isuku rero muri rusange
no kureba ese aba bana nabo nta kibazo bafite ese bakaraba nk'uko akaraba kuko ashobora kuba afite imyenda yose yasukura mu nda asukura ariko akaba ari umuntu babana ugira utakifite isuku ikwiriye ku buryo zanda zishobora kuba zina n'imbere ahantu we atabona ku buryo ya myenda indi ku buryo akomeza kurwara ibyo byose bishobora kurebaho akareba ahantu haturuka icyo kibazo mu by'ukuri wenda unyemereye gato na Joseph yaje kuvuga ku kantu igashishikaza cyane kuva nko kwambara bote ze ngo guhinda kugwa amavunja aramushikirizaga ubwo twazivuzeho mu rwego rwo kwirinda dido ntabwo twazivuzeho dushishikariza abantu kuzamba kugira ngo birinde amavunja kuko iyo wambaye bote bikunda guhura na ryataka yinjira uruhu rwawe ikangiza imyanya iyora amazi babunze hano mu kirenge ikangirika noneho gusa inkweto zo zirinda mu buryo bwinshi nayo mabunda zishobora kuyarinda bitewe n'uko imbaraga asa n'itabonye uburyo yinjira se nk'izo ntabwo yabasha kugeraho ikindi kandi niba bya birenge byawe bidafite umwanda ntabwo izapfa kuza kukurya cyangwa se za nkweto wambaye zizanakurinda n'ibindi byinshi iyo midido n'ibindi bitandukanye gusa umuti ukomeye mu kwirinda amavunja cyangwa inda nivuze cy'isuku ikwiye ku matungo yacu no kuri twebwe ku mubiri n'amaba yacu tuba dufite
ye reka tukomeze twakire n'abandi twakire Innocent uranyumva
ndabumva neza
ye wiriwe uragana hehe
ego niriwe ndekanda baramutse ndamutse nari ko yakumviriza ndi Bujumbura mu Burundi
yego ikibazo cyangwa intererano
ufite intererano nagomba gushikiriza kuri nabwira nti kuri kino kiyago cy'uno munsi aho ngira nti kubisanzwe izi ndwara zose zere karavuga ndetse ya nategeye bitari bike je mbona ko nyinshi zihagaze kuva ikibazo aho kiri ni ikibazo cy'isuku abantu usanga batagira isuku rikwiriye haba aho babaye cyangwa imbere aho usanga ibikoresho bakoresha bya misi yose ahantu uvuga urave nko mu miryango itari mike nyo ngaha muri Afurika mu miryango ahatwita mu banyagihugu abenshi ugasanga babana n'ibitungwa ugasanga ibitungwa biri iruhande yaho bajyama abandi ugasanga nagira nti uburyo baba babayemwo n'ibijyanye n'iby'isuku by'isuku ryo ku mubiri cyangwa isuku ry'ibyambarwa bambara ugasanga ntibarikora ugasanga naho barikora ntibarikora nk'uko byategerezwa ibyo rero njyewe nkabona yuko biri mu bintu bisongera isibe yuko izo ndwara zidashobora guhera burundu ubona ko niyo zimaze gufata umuntu usanga nawe nyine ariko arahomba ikindi jewe ntemera ni iki cy'uko ari nk'aho haba hateye izo ndwara cyangwa utwo dukoko tuzituma bagira bati no gupompa agapompeshwa imiti cyo usanga iba yakozwe muri bino kwita amakodi shimiki jere nkagira nti nk'uguharanira kugwanira ibidukikije nkagira nti nyabuna deno himiriza abantu yuko bakora na cyane cyane cyo kizanye n'isuku no gutandukanya ibiraro byabo naho bajyama kuko harabusanga mu by'ukuri nk'uko duhejeje kubivuga ibiraro byabo bararana n'ibitungwa byabo ugasanga uri mbene cyangwa intama ugasanga zirabana abandi ugasanga rero niyo bakoresheje niyo miti naho iyo miti yoza cyangwa bakayikoresha ugasanga bayikoresheje nogira ndi mu mwanya umwe cyangwa mu gice kimwe kingana n'icyo baba bajyama urumva ko nk'abantu dukingira ibidukikije urasanga ko hari ubukoko cyo usanga bupfuye kandi butaye muri ubwo mugwi w'uburondegwa cyangwa n'uyo muntu nyine ugasanga nawe nyine arahemye iyo produce make uwo muti ukoreshejwe kwica ubwo bukoko ugasanga ku magara yiwe naho nyine ntibigenze neza muri rusange rero mbona ko hoko gwisuku isuku ku buryo bwitaweho kuko mu gihe hakozwe isuku rigakorwa neza ku buryo bwitaweho umuntu arashobora kwikingira neza gusumba hako yokoresha iyo miti ubona ko usanga inazirimbye
ndagushimiye rwose Innocent kuri iyo nyunganizi ni igitekerezo cyiza cyane nk'umuntu
uregera
ibidukikije urakoze twakire niyo nkuru wiriwe niyo nkuru
goodbye
twakire Maniriho ndumva niyo nkuru telefone icitse Maniriho uranyumva yego wiriwe urahagana he
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyabihu
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo mfite ndashaka kugira musobanurire iriya ndwara ya Berariziyose uburyo ifata n'uburyo ivurwa
ni warakurikiye ubushize ikiganiro cyacu twayivuzeho ku buryo burambuye ariko
ntabwo nabakurikiye ubu ngubu niho narembe bonge nifuzaga kwisobanukirwa.
Okay, mu kanya gato y'ubwo warakubwira muri makeya kubera ko ntitwayisubiramo yose, kuki ari yo uhisemo ubwayo nyine sahubwo kuki ari yo uhisemo izindi urazumva?
Izindi zo ndazumva.
Okay, sawa. Urakoze cyane.
Namwe namwe.
Reka rero ubwo tuha umwanya umutumirwa wacu Jean Bosco, nimugire icyo mubwira Innocent yatanze rwose inyunganizi, ndumva yabaye nk'utera mu ryo mwavuze ibiriya by'ibitungwa no kugira isuku, nk'umuntu mbese uharanira ibidukikije udashyigikiye ibyerekeranye no gupompa imiti ishobora kugira ingaruka.
Nibyo rwose yavuze inyunganizi nziza, ariko ko nk'umuntu ufite inshingano ze cyangwa ukora ibyo guharanira ibidukikije niko abyumva, kandi koko afite impamvu abyumva gutyo kandi kumvikana. Bitewe n'intumbero igihugu kiba gifite gihitamo wenda mutunaza kuwutera, ariko babanje kureba icyo biramara, ese ikibazo kuruta ingaruka cyateza giterwa n'uko bihugu bigenda bifata imyanzuro cyangwa se ababishinzwe. Gusa icyo ndemenya ni rwose ko nk'uko yabivuze ubwa mbere bwo kugira ngo duhashyire indwara z'isuku nkeya, ni ukwezi kuza amagambo ye avuga ngo isuku igomba kurya ku buryo bwitaweho rwose, kuko ukoze isuku byaba ukageza hirya ku ruhande ubuyinda mu nzu ntawa n'amavunja neza ndwara zose zite isuku nkeya. Ikintu wenda nsa nkaho ntandukanye na gato yavuze ngo ngarumva we izi ndwara zitazacika muri Afurika, nange si mvuga ijana ku ijana mu gihugu cyose zizacika umwaka uyu n'uyu ngo mperetse ngo zaba zacitse, ariko nemera ko amakuru uko abantu bagenda biteza imbere ni nako aho bava n'aho bagera, ku buryo nta mukene ntabwo umukene yemerewe kurwara indwara z'umwanda. Oya, kuko isuku ni ya uretse ashaka wa umukene cyane nyuma y'abandi uko wameze kose ushobora gukora isuku kandi ugatandukana n'inda n'amavunja n'imidido. Hari n'icy'ingenzi ni ukugira ya makuru akubwira ngo wakora iki n'iki kugira ngo utandukane n'izo ndwara. Niyo mpamvu amakuru dushaka ko ku muntu wese n'uwo wabwita umukene cyane akabasha kugira ngo imuhasikwiriye atandukane n'indwara, kuko sinumva umukene cyane hari ukuntu igihe runaka agira ashobora no gufura ya myenda yose irimo inda akagenda mu buriri afite amazi ashyushye cyane n'imbaragasa cyangwa harimo inda agasuka bigapfa niba adafite ubundi bushobozi buhambaye. Icyo nemera cyo ni uko makuru ashobora gutandukana n'izi ndwara ziterwa n'isuku.
Munyihanganire gatoya Bosco, mbere y'uko tusubiza mani iriho kuko ubanza twabanza tukakira aba bari ku murongo kugira ngo bataducika, numvise telefone zitangiye kwiyenza, reka tubanze twakire Ntirenganya na Cedric mbere y'uko tusubiza Maniriho. Ntirenganya, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Wiriwe urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze.
Yego, hari ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza kutugezaho?
Njewe ni ikibazo mfite.
Yego,
nagira ngo mbabaze ku bijyanye n'izo ndwara zifata uruhu, ndavuga wenda ku bijyanye n'amavunja, ese yaba aterwa n'umwanda cyangwa cya kabiri abaza bira bita imitido zira ndwara ziterwa n'iki kandi umuntu yazirinda ate?
Ariko wadukurikiye mbese?
Oya, ntabwo nari nakurikiye kuko nari ndi mu kazi, ntabwo nabashije kubakurikirana cyane.
Birumvikana kuko yabisobanuye cyane ibitera ari amavunja n'imidido. Ubwo ube hafi araza kukubwira mu magambo makeya kuko ibyinshi yabivuze. Ugume hafi ya radiyo. Reka twakire na Cedric. Cedric, wiriwe? Hello, Cedric. Bigenze bite kutatwumva? Cedric? Ntabwo twumva, ntabwo arimo kutwumva hari, sinzi ikibazo afite, reka noneho mpumwanya Bosco ubwo usubize ntirenganya. Muri make na Maniriho bombi baragaruka kuri ziriya ndwara, ariko wari wabivuzeho n'ubu wabivuzeho, ariko muri make ndumva babwiye kubera ko batagize amahirwe yo kudukurikira, ntabwo byabari bibi.
Murakoze cyane. Mu magambo ahinnye nashaka kubwira Maniriho ko indwara bilariziyoze ni indwara ikunze kwandura yinjiye mu ruhu, yinjira mu ruhu iturutse hehe? Ni igihe umuntu akandagiye mu gishanga ahantu hari amazi adatemba arimo utwo dukoko dutera bilariziyoze. Utwo dukoko tugera mu mazi duturutse hehe? Ni uko abantu baba bitumye nko ku gasozi cyangwa se hafi y'igishanga, ariko abantu barwaye n'abantu barwaye iyo ndwara, hanyuma umwanda ukamanukana cyangwa ukajya muri ya mazi. Ubwamanu burimo n'amazi y'inzoka, aya manzoka agiye gukura ajya kura muri ayo mazi, cyane cyane mu tunyabuzima twita utunyamushushongo duto turimo indigakuriramo, hanyuma indigeza ikavamo ikajya ijomba abantu binjiye uko bakandagiye mu mazi cyangwa uko bahe muri icyo gishanga. Indwara mbi kuko indwara iragenda ikaba yakwangije ibice bimwe na bimwe by'umubiri, ndetse ikaba ya kanseri y'umwijima cyangwa se y'ahandi hantu. Kuko ni indwara itari nziza mu gihugu, tuzabishobora ngo tuko tuyifite hanyuma twivuze mu buryo bukwiriye. Kwa muganga twe turayivura, ushobora kugana ibitaro nk'aho cyangwa byakabaye cyangwa se santire santire yose, rwose babasha kuguha ubuvuzi bukwiriye kandi ku gihe.
Yego.
Naho ntirenganya yabajije ati amavunja yabaterwa n'iki? Ati n'umwanda. Nibyo rwose ntirenga, amavunja aterwa n'umwanda, birambaraga saziza kubera wa mwanda uri hariya iwacu. Hari iwacu ntabwo dukubura, ivumbi riratumuka, imbagasa zirishamo aho ngaho cyangwa se mu buriri bwacu, nta suka hari kwiriye, izo mbaragasa zirihisha aho hantu, noneho ni nda zizamukireho kubera isuku isuku nkeya. Bityo mu kurwanya umwanda tuba turimo kwirinda zino ndwara zijyanye n'amavunja cyangwa se imbaragasa ziyatera cyangwa se ninda zitera izi ndwara zitandukanye.
Iyo Jean Bosco rero ndumva mu gusoza, ubwo ni ugusoza, niba hari ikindi mwashaka kumwongereraho mu gifatanye n'inama muri rusange rwose mwaha abantu, kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kurandura izi ndwara ziterwa n'isuku nke.
Murakane Jeni, ikindi nashaka kumwongereraho ni imidido rero ko yandura ntago ari agasembuka ku rusengo ya ni uko ugenda ku butaka, ubutaka baba burimo utuntu duto cyane tutanzu, utwo tutawutesha amaso tutanzu ari inzoka, ntabwo ari ikindi kiki, ni bimwe mu bice bigize ubutaka bitwinjiramo buhoro buhoro bikajya mu ruhu bikangiza ya miyoboro ntembabuzi y'amatembabuzi aba mu birenge, ikagendika agitambuka ngo atembere mu mubiri, bityo akanyikakabyikenye kikabyimba kikangana kuya nko kugira ubona abantu barwaye imidido nk'aho ngaho i Musanze bakunze kuba haboneka cyane. Bityo rero uburyo bwo kuyirinda ni ukwirinda guhura na rya taka biriye mu kwambara inkweto cyangwa se gukaraba igihe wamutse uhuye n'ubutaka cyangwa se n'ivumbi kugira ngo byakomeza kwinjira mu birenge. Inama rero twatanga muri rusange ku bijyanye no guca izi ndwara ziterwa n'umwanda, icya mbere kwirinda bikakwivuza, tugire isuku ikwiriye. Isuku ikwiriye ni kuri twe ku mibiri yacu, ku byo twambara hariya mu rugo iwacu no ku matungo yacu, tukirinda kurarana n'amatungo cyangwa se kuyegereza ahantu byaduteza ibyago. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri
mu masogonda make,
yego, kugira ngo tuzice bisaba ko twigishanya twe ubwacu, ababizi ababyumvise babwira abandi, kugira ngo twese tubashe mu by'ukuri gufatanyiriza hamwe turwanye izi ndwara. Kandi cyane cyane ibyo abaganga abajyanama b'ubuzima batugira, abayobozi bacu bo mu mudugudu batugira, abarimu bacu muri primaire batugira, tubyubahize tubashe kugira ubuzima bwiza.
Jean Bosco Mbonigaba, ndabashimiye cyane kuri izi nama n'impanuro. Mukomeze rero kutwigisha kandi twese twubahirize amabwiriza n'inama z'abaganga. Nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, John Elson na Fatuma Karara Arimasi. Mwakoze mwese kudutega amatwi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi.